mzimu botu ngo mzimu wendilindila
Jesuwa ya guli mzimu kwa bamba Pogo basalale Kwa ya mbukala Abu bashomega Abu bamba milao ya gwe Bayo kala anguwe Utamani Mwami wagalai Uli mbunzi kwa bamba Pogo basalale Kwa ya mbukala Abu bashomega Ago bamba mila oyawe Vayo kala angu Ewe Otamani
Nogu baguti tupenge Noba gwesu Mumwi buzu bamba Apenzi ayomana Tuyagulia achesu Atafule Jagu komana Abangeli gujulu Nogu baguti tupenge Noba gwesu Mumwi buzu bamba Apenzi ayomana Tuyagulia achesu Atafule Jagu komana Abangeli gujulu Twagataragu Enga muno muniga Mazuba onse kwile Gulirana guzikana Atwagataragu Jilema zewesu
Kujila Jerusalema
Twagataragu Enga muno muniga Mazuba onse kwile Gulirana guzikana Atwagataragu Jilema zewesu
Kujila Jerusalema
Twagataragu Jilema zewesu
Kujila Jerusalema
Nogu baguti tupenge Mwibuzuba mapenzi ayomana Tuyagulia achesu atafule Jagu komana abangeli gujulu Nogu baguti tupenge noba gwesu Mwibuzuba mapenzi ayomana
AdventMusicPlus.com.